dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo
ndabasohoje abakunzi ikiganiro dusangire ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nange Etienne Karekezi. Inama ya kabiri yo gushyira mu bikorwa amasezerano asinyiwe i Rwanda muri Angola hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Uganda Yoweri Museveni yabaye ejobundi kuwa gatanu i Kampala muri Uganda. Iyi nama yagombaga kuba mu kwezi kwa cumi ikurikiye yabaye mu kwezi kwa cyenda i Kigali, ariko yagiye isubikwa ku mpamvu zitandukanye. Ibihugu byombi bifitanye amakimbirane ya politiki yagiye agira ingaruka ku mibanire n'ubuhahirane bitoroheye abaturiye umupaka ku mpande zombi. Uyu munsi turongera kubagezaho ikiganiro umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yagiranye n'abaturiye ibice bimwe by'umupaka ku ruhande rw'u Rwanda. Eric, mikrofoni yawe.
Etienne Karekezi, ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangire ijambo, ndamukije kandi n'abadukurikiye. Dusangire ijambo ya none yongeye guha ijambo abanyarwanda baturiye umupaka wa Gatuna uhuza igihugu cy'u Rwanda na Uganda. Ni mu gihe imibano y'ibihugu byombi ikomeje kurangwamo icyuka kibi. Nibutse ko mu buryo bweruye mu mpera z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2019 aribwo u Rwanda rwakumiriye bidasubirwaho abanyarwanda babuza kujya mu gihugu cya Uganda. Abategetsi b'u Rwanda banga ko bagira muri Uganda bakagirirwa nabi, kuko ngo hari abanyarwanda batari bake byakunze kubaho na cyane cyane mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Muri make Kampala ishinja Kigali kuyibangamira ikoresheje abanyarwanda bahungabanya umutekano wayo mu bikorwa by'ubutasi n'ibindi. Kigali nayo ntiyatereye agati mu ryinyo, ishinja Kampala kuyibangamira icumbikira ikanatera inkunga abashaka kuyihungabanyiriza umutekano. Kugeza ubu hashyizweho amasezerano ya Rwanda muri Angola agamije kuzahura imibano y'ibihugu byombi, ariko birasa naho byaheze mu mpapuro gusa. Gusa rubanda rugufi barakomeza kuhababarira. Ibiriho hagati y'u Rwanda na Uganda, mu gihe hagati y'u Rwanda n'u Burundi naho intera ari imwe. Mu bihe bitandukanye cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga byakunze kuvuga ko ku mipaka y'ibihugu by'u Rwanda na Uganda haba hararunzwe abasirikare ndetse n'ibitwaro biremereye baryamiye amajanja, kuko ngo umunota ku wundi bashobora gukozanyaho. Gusa aho Ijwi ry'Amerika yageze mu murenge wa Rubaya mu karere ka Gicumbi, aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda, nta musirikare ndetse nta mupolisi yahabonye muri uwo mugambi. Gusa abaturage bo bavuga ko imipaka ku ruhande rw'u Rwanda hanini irinzwe n'inkeragutabara, ni ukuvuga basezerewe mu ngabo. Aba ngo bakoreshwa mu gukumira rubanda bashaka kujya guhahira Uganda, kandi hari n'ab'Ijwi ry'Amerika yabonye. Gusa abaturage bo banongeraho ko mu bice bitandukanye hashyizwe n'abapolisi benshi. Mu bihe bitandukanye kandi hakunze kumvikana iraswa rya hato na hato ku basivile b'ibihugu byombi. Igipolisi ku ruhande rw'u Rwanda cyavugaga ko kica kirasha abatunda magendo, maze bahagarikwa bagashaka kurwanya inzego z'umutekano nazo ngo zikirwanaho. Mbere yo kwinjira mu kiganiro nyirizina, ndabanza mbumvishe bimwe mu bikubiye mu nkuru ya Asomuta Kaboyi hano ku Ijwi ry'Amerika mu byiswe Operation Usalama.
Mu bikorwa byiswe Operation Usalama byakozwe na polisi y'u Rwanda ndetse n'izindi nzego hagamijwe gushaka ibyaha byambukiranye imipaka, hafatiwemo abantu barenga 70 n'ibicuruzwa binyuranye bifite agaciro ugasaga miliyoni 70. Mu byafashwe harimo inzoga z'inkorano zafatanywe abaturage, imyenda ya caguwa, imiti n'ifumbiro, byose byinjiye mu gihugu bitanyuze ku mipaka izwi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Kabera Jean Bosco aburira abantu bose bitwikirije urugo bagakora ubucuruzi butemewe n'amategeko.
Ibyenewe kurwanya inzego z'umutekano ziri mu kazi, ariko noneho iyo ari nijoro wanyuze ahantu hatemewe. Sibitunga kumbikana yuko iranemere kuko kunyura kugenda nijoro ukanyura ahantu hatemewe ugashaka kurwanya inzego z'umutekano, icyo gihe inzego z'umutekano ziritabara. Kandi
ibitangajwe nyuma yaho mu rukerera rwo kuri wa gatandatu ku mupaka ugabanya u Rwanda n'igihugu cya Uganda mu murenge wa Tabagwe mu karere ka Nyagatare, baharasiwe abagabo babiri b'Abagande bivugwa ko bageragezaga kwinjira mu Rwanda banyuze mu nzira zitemewe, bigakekwa ko bari bafite magendo. Umuvugizi wa polisi avuga ko imirambo y'abo bagabo ikiri mu bitaro bya Nyagatare, inzego z'ibihugu byombi bakaba barimo kuganira uko bayicyura.
Ubuze rero ko abantu bavuga muri yatangazo bitabye Imana ku buryo bashyikirizwa imirambo yabo ijyanwa mu kindi gihugu n'imikoranire y'ibihugu. Hariya byabaye mu karere ka Nyagatare, imirambo iri mu bitaro bya Nyagatare, ukavuga n'inzego zo mu Bugande nabo bakorana bari uburyo imirambo yagenda.
polisi y'igihugu ifatanije n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge baremeza ko ibicuruzwa byose byinjiye mu gihugu bitujuje ubuziranenge biba byinjiye mu buryo bwa magendo urwego rw'igihugu rushinzwe ubuziranenge bwemeza ko ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibihugu bihuriye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba byo bafite uburyo bapima ibicuruzwa byujuje ubuziranenge si ubwa mbere inzego z'umutekano zirasa abantu bakekwaho kwambukana magendo bashaka kuyinjiza mu gihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu karere ka Nyagatare na none harasiwe abandi bantu babiri barimo umunyarwanda umwe n'umugande barasirwa mu murenge wa Tabagwe bivugwa ko bashakaga kurwanywa abashinzwe umutekano ubwo babahagarikaga batwaye magendo
arakoze cyane asumutakaboye dusangira ijambo yahaye ijambo abaturiye gatuna ku ruhande rw'u Rwanda yibanda ku ngaruka z'imibanire yatosekaye irareba uko bari babayeho bakigenderanira n'abanyayuganda nuko babayeho muri iki gihe kugeza mu buryo bw'igihombo ntiharaboneka imibare ifatika buri gihugu cyaba cyarahombye na cyane ko byakoranaga ubucuruzi turisegura gato kubera umutekano w'umwe mu bashinzwe gukumira bajya muri Uganda murumva amajwi yahinduriwe mu byuma tubahaye ikaze mu kiganiro
muzehe muraho muraho
naho neza
yego harya hangaha ni muri cyumba ni muri rubaya
none ni muri rubaya iyo turutse kuri iri vuriro aho bavurira guhera aho ngaho kaganiye ni rubaye guhera kuri iri yavuriro uzamwa ni muri cyumba
nuko rero aha ngaha duhagaze muri rubaya aya mazi atemba yabahagabanya na Uganda bimeze bite
hano ku muferege munini wa nyuma iyo wambutse gutya ugiye mu Buganda uwo muntu ni mu Rwanda uwo muntu uko ari kuzamuka uriya muntu w'icyumutuku ari mu Rwanda hano ubatambutse aya mazi akajya hakujya arabagiye mu Buganda
aha ngaha niba ntibeshye ni ahandi bita mu Kisiyone
aha wabimenye urabona umupaka wa hariya uwo mu Buganda bwa Kisiyone ndese n'uguhera kuri hariya mazu ari amazu meza ukazana gucya Kisiyone umwe kumwishiriya aha hose ni mu Kisiyone
mwajyaga mukunda kujya kuremayo amasoko
atari bafunga umupaka twajyagayo ariko aho bafungiye byaranze nawajyayo Kisiyone abo mu Buganda nibo bakiremera ubwabo
ngo muhita ngo iki
mu Kisiyone
mu Kisiyone
none impamvu bahise mu Kisiyone nuko abina habajyagayo bagahura nabo mu Buganda niyo mpamvu bavugaga ngo ni mu Kisiyone
utu tuyira nitwo mwacagamo
ni aya mayira niyo twacagamo
none se tuvuge ugiye hakurya bigenda bite
aha barabarasa abajyayo barabarasa
bamaze kurasa bangahe
hari abo barasira ubwo igingiyi za rubaya zahe za cyumba ruguru iyi ngiyi ushaka kugera ku murenge aba bagira ngo wenda nibongere kwambukayo ariko abenshi wenda n'umwe n'umwe uwo barasa kugira ngo ajye mu Bugande ni nk'inzara ibibambukijeyo si ukuvuga ngo umuntu yambutse ngo wenda ari kurembeka ariko abenshi bwari ubuhahiro bwo kugira ngo bavuye inaha bahahira mu Bugande
kurembeka ngenzi ko ari ukujya kwikorera Kanyanga nibyo
Kanyanga bayikoreraga hambere ariko ubu ngubu akenshi na kenshi abo bari kurasa bari kujyayo bashaka guhaha nk'ako gakoma k'abana udusaka mbega muri make ukaza bakakurasana n'utwo dusaka ufite atari Kanyanga ndetse waba ufite n'uyu munuza w'isabune byibuze bibagwa ngo uvuye mu Bugande nuko kurasa urumva ko tutabona uko twabigenza turihangana ariko wenda hari uwikikwa ati nk'ubi naha ibintu byaho birahenze kandi kujya hakujya nk'ubu ngubu muri igihumbi naha ikiro cy'ibishyimbo turi kukigura amafaranga 800 kandi wakumva bateye nibura amasimu aha hakujya bakavuga ati ikiro cy'ibishyimbo kiri kugura 450
gutera amasimu ubwo ni ukuvuga batelefoni
batelefoni wenda nk'abo hakugiye batelefoni abo mu Rwanda mbwira rero ubone nk'agakecuru kari gukonda kariyahuje urabona amazi ko yuzuye no kuza arayiyahuye mati uko biri bugende niko biri bugende reka mfe kwihambira ngende yaza amahoro ataza amahoro ubwo urabyumva ariko wenda kuva baravuze ati nakongera gusubira mu Bugande turabifata nk'uko babitubwiye
ariko uri kuvuga ngo bari kubarasa iyo bani bande n'abasirikare n'abapolisi ni bande
na wa polisi baba bakoze nta no surumva ko hari umuturage ufite imbunda
ibintu bya magendo mwajyaga kuvana hakurya muri Uganda byarahagaze aho ho bimeze bite
muri make ngiyewe nkuko ibyo bintu bya magendo ngiye bitewe no guhera bavuga icyo gihe sindagira ngo wenda ndahakinisha ngo ndajye ndahakinisha ndi guhinga hano mfite igituta cy'icyayi mfite igituta cyo guhinga cya gatatu vuye kuri aka kayira guke naho ibyo ni nkaho twabyibagiwe
aha duhagaze nubwo wenda nta bashinzwe umutekano turi kubona twavuga ko ikitwa imipaka y'u Rwanda na Uganda irarinzwe se muri ubwo buryo
imipaka y'u Rwanda n'Uganda birarinzwe kuko n'abapolisi baba bari mu hano aha duhagaze ari abaza abakorera hano muri Rubaya uziko no mu Rubaya hariyo akandi gasantire k'abapolisi nanone na hano igatuna naho tukaba tubafiteho niba baza bagashobora kuba bahurira muri ibi bice ariko abafite security uburyo umuntu adashobora kwambuka mu Bugande
none se twavuga ko hamaze kuraswa nk'abangahe ugeranije
muri Rubaya ingiyi nzi y'abantu babiri n'uwejo bundi barasiye mukono rwa ruguru ingiyi ushaka kugira ku murenge ngenzi nzi nka batatu bane gucyo ariho nubo barasiye ngo niba ari mu Bugande za Rubaya ugwigiye baramuzana bamushira hariya aho abana bagiye kugera hariya kuri bariyeri y'abapolisi aho batariya umurambo barawuzanye abo mu Bugande barawushiraho ngaho bafungura bariyeri baramudushyikiriza turamwakira ubwo rero barongera bafunga umupaka nuko bigenda gutyo
wavuga ko muri rusange se kuba mutakigenderana na Uganda nk'umuturage wa wundi wo hasi nk'uko bivuga ukorera igihumbi cyangwa se utabona nuko agikorera byamuhombeje cyo
nubyo navuga ngo byarabahombeje ni nk'uko twahinze naho imyaka yose yapfuye urabona ko namwa kugaragara inaha ariko wenda waba ugize ishabuka ugakorera n'icyo gihumbi uvuga uti kwa kanaka ubwo hapfuye reka njye kwa runaka byibuze ndibubone uburyo bwo gushobora guhahirayo uba bidafite iwawe ukazi wanjye nejeje sindi bukwime uwo mufungo w'ibijumba cyangwa icyo kiro cy'ibishyimbo
cyase mujya mukorana inama n'abategetsi banyu mu nzego z'ibanze ngo mubagaragarize izo mpungenge
Zomungenge baravuga ati mu gihe mukuru w'igihugu wenda ataragira icyo abivugaho wenda bafite uko bakibyigaho nabwo barabidutangariza neza baravuga ati nitube turitse turebe aho imbogamizi yabiri tubanze tuharebe neza uko biri bugende tube dutegereje gahoro gahoro nta kundi twabigenza urabona ibiraka inaha ntabwo bikunze kuboneka cyane kenshi na kenshi umupaka ugihahirana n'undi wajyaga mu Bugande ukiguhinze akaguha nk'ibyo biro 20 by'ibijumba kuko wamuhingiye ukagera saa sita
none ubwo ikijyanye n'amasoko ririya ni isoko mwahahiragamo mu Karirema ubu ngubu muri Karirema yahe masoko
tubarima hano igatunaho muturutse tukajya kurima isoko rya Yaramba
ni nk'ibirometero bingaho uvuye hano
igatuna ni nk'ibirometero wenda nka 15-20 aho ngaho ugera 19 ukagana y'ibitaka
ni kure ku muntu ugenda n'amaguru bimeze bite
ku muntu ugenda n'amaguru hari akanya ariko uragenda ukagaruka ugenda nko mu gitondo wenda ukaza nka saa 8
ibyo washoboraga kubona muri Uganda ushobora kubibona Yaramba aho bimeze bite
ushobora kubibona ariko ukabibona biguhenze cyane nk'uko nabigusobanuriye nk'uko ufite igihumbi cy'isaha kitafite icyo kiguhahira ariko wagitwaraga aho hakurya aha ukaza wikoreye umufuka wose w'umuhahano uhashye
murababaye niba nkumva neza
kubabara turababaye mubwiye ko mvuye gukorera igihumbi cyanjye n'izi saha uko nabamagaze siko mugenzi wanjye ahagaze
ufite abana bangahe nanone
mfite abana babiri ariko ndifuza ko n'abandi nashobora kongeraho
uno mugore igihumbi kirabahaza bigenda bite byo
igihumbi maze kubona izi saha mubwije ukuri ko nari busomeho n'iyijana y'agasuru kandi siko wenda nk'umuntu uba uri ku kiraka ukava ku kiraka nk'umuntu w'umugabo atari n'umugabo niyo yaba umubyeyi mbese ufite icyaka ntavuga ni iki gihumbi ari nko hakujya ahangaha nibugende mweho akagage ka 200 hasigare magana inani. Haba harimo ibintu bitandukanye, ibyo bitoki, ibyo binyobwa, niba nasoroma wenda iki gishogoro nkashiramo ibinyobwa byangahe cyangwa izo mboga zisanzwe, aka karima k'imboga umuntu aba yarateye ku rugo, nkareba nagura icyo kiro cy'udufungo tw'ubujumba, nkareba uko buri buke, ariko nanywe yako kinyuta. Ubundi kukubwira ko ndifashe nago nagisenye ngo nyikuriho. Ngiye kuri uko ndi buhaye ikiro kimwe, niba ari bufata uyu mushogoro akawugerekaho n'imifungo ingahe, ibiri y'ibijumba, tukareba uko biri buramuke. Nagirisha abana kongera kubona icyo kiraka, nuko nakibura nyemera nkaba ndaho nabigenzane.
Abakuru b'ibihugu byombi, Uganda n'u Rwanda,
b'ibihugu
bibaye ngombwa ko muhura nabo mwabasara iki?
Bibaye ngombwa ko twanahura amaso ku yandi nk'uko turi kumwe, mbese sinakubisha ngo ibiki n'ibiki. Twavuga ngo niba wenda hari aho mwakoserezanyije, na muntu utajya ugira ikosa ku muntu n'undi, umugore n'umugabo, wambwira ko batajya baserera mu rugo? Wavuga ngo mubyaranye kabiri gatatu kane gatanu mutaraserera mu rugo, ariko abari kumwe mu nzu ntibabura uko bavugana nabi, kandi bakongera bakagira gute bakiyunga? None se navuga ngo nanganye nawe, sinzongera kuvugana nawe? Uburyo nzavuga ni kanaka nuzongere kuza kurahura iwanjye umuriro, nawe nuzi kuza kurahura iwanjye umuriro, ubwo urumva amahoro yaba ari aho ntayahe? Mbwira aho hantu. Hagati aho njye navuga ni bari nk'abegerana, tukavuga ati niba hari iriri mufitanye mwagerageza kwiyunga. Kwiyunga k'umuntu n'undi ntabwo byananirana, mukareba uko ibibazo byagenda, byaba bidashoboka mukavuga ngo ntabwo bishoboka, biturutse ku manzi iyi n'iyi, natwe tukabimenya tukicara tuzi ko ibibi ni byiza, tugomba kubifata nk'uko twabibonye. Mavukiye nyarasariza, urabona n'inyera gutabara bibazo ari hano haraguru ziri kumva abari bwambukire mu buga
ziri he
ngiye haragura mu buga
ziri
bambariye bambe cyangwa ugiye i Buganda bataye ubutindi, ndararuka njye i Buganda, nararuka njye i Buganda. Bajyaga bambwira ngo bavayo bazane ifarisi n'agasafuriya n'agatara.
Murakoze cyane amatwi ikiganiro dusangira ijambo ku mibano ikomeje kuzamba hagati y'u Rwanda na Uganda. Turi ku mupaka wa Gatuna uhuza ibihugu byombi, aho ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Muracyumva aha bagira ubusa, maze kumva akababaro k'uyu musaza negereye n'aba bagore.
Muraho amakuru muvuyeze?
Muvuye mu rugo.
Ubu nari nzi ko muvuye kwa muganga yarahirye. Ubwo mugiye he?
Tugiye hirya.
Mugiye muri Uganda se?
Oya, muri Uganda se wagenda ukanyura he? Dore amazi aruzuye kandi n'imipaka baba barayifunze ntiwabona aho unyura.
Ubu nari nzi ko kujyayo byari bikemewe.
Oya, ntabwo byemewe.
Tukakunda abantu banyuraga iyo busamu ntabwo bakijyayo se?
Bajyagayo bitewe nyine nuko amazi wenda tuziye, kandi nabwo wenda akaba afite nka 500 akareba inaha nta kintu yayahayishamo, akareba wenda hakurya hano 500 arararariye akishora nyine akagenda. None ubu n'amazi yuzuye, ubu ntabwo bangenda. Abo bafashe barabafunga,
bari nabo barasa
mu rubaya, aho bararasa abo mu rubaya. Iyo bagufashe nyine kuko aba ari na nijoro bitanemewe wita bakurasa nuko ariko nabina saba ari gani
abarasa ni abanyarwanda barasa abandi banyarwanda. None se abageze Uganda, wenda ugize amahirwe yo kugerayo, hari icyo bashobora kumukorera abanya Uganda? Bigenda bite
iyo ugeze nyine mu Bugande hano uri nk'umunyarwanda? Urahaha bisanzwe nta kintu utwara ugataha, ubundi basigara nabo bavuga ati ugende neza nugira amahirwe ukagenda.
Byarabahombeje
cyane, naba nago bakibona bakiriye natu bwacu ufite nka 500 kareba nk'inatu bunda yakoresha iki umwuka naburara bitewe na 500, kuko ni waba ufite 500 ufite nk'abana babiri ngo urarara uriye,
n'abafite batanu.
Ndumva muri kubiseka wagira ngo ni ibintu byoroheje.
None se twabigenza gute? twarabyakiriye nyine
ngo hari nabantu bari bafite amasambu bahinga gacyo
bizarahatwa
ku ruhande rwanyu harayo mwari mufite yose
twebwe nawe twari dufite ariko muri bagenzi bacu arabo bayafite
ngo inaha mwanashyingiranaga n'abanyayuganda
nk'ubu hariyo mu munangi yashatseyo nkuba ngomba kumbwira ati hano hari akantu mfite ariko sinabona ukuntu nkaguha bitewe n'uko amayira bayafuye
ubu ntabwo ushobora kumusura ntashobora kugusura
wapi ntabwo se noneho nkanjye mfite nk'umwana sinabona ukuntu ngenda ubwo nk'aya mazi najyamo mpetse umwana abaha ngaha ngaha uri kureba twarahahiranaga bakaza natwe tukajyayo nta kibazo niyo tugezeyo kuko baba batuzi twabahahiraga ntari yagomba no kuzimanira ubundi ukaza ubundi iyo umaze kuvayo nyine iyo ugeze nko muri ibi bice mu Rwanda nyine uzi uhangayitse uri kuvuga ati barandasa cyangwa se baramfunga
hari abanyu byigeze bibaho se kuba babarasa cyangwa babafunga
twebwe natwe twagiyeyo baradufunga natwe twagiyeyo baradufunga baraturekura
bagufunze nk'igihe kingana iki
twebwe badufunze nk'ibyumweru bitatu ku murindi ariko bagenzi bacu nyine hari abo bajyana no mu rukomo bakamara yatatu bakagaruka n'amezi atatu
ese iyo mubitekereje mubona nk'amaherezo araya
amaherezo tubona yuko wenda nk'abaperezida wenda bakazahura bakabitekerezaho wenda bakumvikana nta muntu udashwana n'undi wenda tukongera tukabona ubuhahirane nubwo twabonaga mbere
reka noneho mbumvishwa ku ruhande rw'abakumira abanyarwanda bajya muri Uganda babivuga gusa nk'uko natangiye mbiseguraho amajwi y'inkera gutabara yahinduriye mu byuma ku mpamvu z'umutekano we
uretse araduca muri hano nk'uko nguko wenda nari hirya hariya agataha akaba yaje agaturumbuka mbese agaturumbuka nk'umusazi akirukanka uwo nguwo nta kundi wamugenza cyo kumutegereza agarutse yagaruka ukamufata abo ngabo ntabwo bacitse ariko mu by'ukuri urujya n'uruza twararuhagaritse ku buryo bugaragara namwe mwihereye amaso ngira ngo aho tuvuye kugera aha hari uburyo mwarebye hari muvumenti igaragara mwigeze mubona
ntayo tubona
uretse wenda abantu bari kubagara ibigori hari abambukiranyaga ariya mazi mwabonye twaragabanyije ku buryo bushoboka
hari icyo ushinzwe mu buyobozi bw'inzego z'ibanze
njyewe ingereza ushoshe ishinzwe kugabanya urujya n'uruza rw'abantu bashobora kwambukiranya uyu mupaka wa Uganda n'u Rwanda
reserve force ndibwira ni inkera gutabara nibyo
inkera gutabara ni abahoze mu ngabo z'iki gihugu
isoko rya hano buriya ni irya Uganda
yego muzeyi ni sawa ku kazi nta kibazo gihari mureke tuzamufata sawa 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 nta kibazo ntabwo wowe uturanye na bo muzavugane sawa
uwo nguwo kuvuze ngo muzamufata muzeyi
ni umuntu ejo bundi yaraducika ajya i Bugande araducika kugaruka agaruka mu nijoro abantu hasigaye ko agarutse nijoro
niko basigaye babigenza
niko babigenza
ngo bijya bibaho ko rimwe na rimwe barasa abavuyeyo
ni ukuvuga ngo hari uburyo umuntu ashobora kuvayo cyane nk'abo twita abarembetsi bamwe bikorera Kanyanga noneho baza bafite ibikoresho gakondo abo ngabo utifashishije igikoresho gikomeye nawe ubwawe wasiga ubuzima ni ukuvuga ngo niba ubahagaritse kandi ntawe ugenda ari umwe abake bashoboka ni 20 nibo bake barahagurutse bavuye Uganda kandi bitwaje ijoro abo aho bagusanze iyo utashatse uburyo wirwanaho iyo udafite intwaro urihishe kuvuga ngo iyo bibaye ngombwa ashobora kurasa ariko ntabwo ari benshi
abavuye guhaha bo
abavuye guhaha bisanzwe abo turabafata tukabashyikiriza abashinzwe gutwara abantu mu nzererezi bahita ngo ni muri taransiti abo bajyana muri taransiti hari abamaraho ibyumweru bibiri niko kubagorora kubabuza kwangiza itegeko ry'umukuru w'igihugu kuko iri tegeko ntekereza ko ari umukuru w'igihugu warishyizeho kubera ubugome abagande bakoreraga abanyarwanda
ese wenda ku giti cyawe hari uwari wakaguhohoteye ugiyeyo ngiye umuntu wavukiye inaha
njyewe ntawari wakampohoteye ariko hari amakuru menshi tuba dufite ko hari abanyarwanda bacu bahohoterwa iyo bagiye Uganda kugira ngo hafi hano kuri uyu mupaka ntabyo turumva ariko hirya aho bahohotera bafata ngo ni intasi cyangwa iki agafungwa.
Mubona icyo kugenderana na Uganda nko kuvuga ngo hariho abihara bakagenda, hari umuti wa nyawo urambye wo kuvuga ngo kizakemuka burundu?
Iki cyemezo sinshobora kugira icyo nkivugaho, ni ibintu nari ingenzi nkanjye ngenzi mu rwego ruciriritse. Ntabwo navuga ngo ejo cyangwa ejo bundi ngo bazafungura umupaka, naba mbeshye. Ntabwo naba mbeshye kuko nabo navuga ko nari kuye hehe. Abakuru b'igihugu bombi nibo bazi ibibazo biri hagati yabo, nibabishaka bazabikemura bakurikije ubwumvikane bwabo. Yaba nkanjye umuturage ntacyo nabivugaho.
Naho icyo kuvuga ngo kugenderana cyangwa kwiba kujyayo, urabona umuti wabo uwuhe niba ibihugu bidakemuye ibibazo?
Ni ukuvuga ngo aba baturage baturiye uyu mupaka hari abagiye bashingiranye, noneho hari uvuga ati hano hakurya hariyo ifu y'amagi wenda agahunga cyane cyane n'utundi n'utundi, ibyo rero nibyo bituma bitwikira ijoro bakariyahura, niko kwiyahura. Ubundi umunyarwanda uva hano akamuka hakurya i Uganda abari nk'umwiyahuzi, ariko bibujijwe ntabwo bashobora gucikayo burundu gusa agenda afite ubwoba. Ni ukuvuga ngo rero baragabanyutse ku buryo bugaragara, wenda ntibashyize burundu ku buryo wavuga ijana ku ijana, ariko 99.99% mu ntiyari hano ijana ku ijana keretse gufasha urukuta rwa hari umwerwa muri niba ari Israel sinzi igihugu ngo cyakorotiye imbibi zacyo, none twebwe uri kubona uretse amazi yonyine natwe gusa, none se wahagarara umuntu ku wundi ku buryo nta muntu unyuramo hagati? Njyewe nirinda kubeshya mvuga ibintu ushobora gusubira.
Ubu kakanyanga ntimugaherutse
kuba nayo biba warangije kuyumva kuko nicyo kintu cya mbere gihumura cyane.
Ijwi rya Amerika yanabonye undi mugore wafatiwe mu burasirazuba bw'u Rwanda mu mpera z'ukwezi kwa cyenda uyu mwaka ubwo yageragezaga kwambukira iy'i Busama ajya gusura abana be muri Uganda. Madame Ngiro Sanga wo mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda avuga ko yafashwe agafungwa maze ahafunguriwe asanga n'umugabo we na muramu we nabo baraburiwe irengero ngo bafashwe n'igipolisi Karangazi muri Nyagatare ubwo bajyaga kumusura aho yari afungiwe. Nabanje kumubaza icyo yafatiwe agafungwa.
Njyewe bari bamfashe banshinja ko ngo nari ngiye kwambukira mu mipaka bitemewe n'amategeko.
Wowe bagufunze igihe kingana iki?
Abafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Bwema shampumara iminsi ingahe itanu, urebye iminsi yose namazemo naho kuri sitasiyo ya polisi ya Nyagatare nane ifunze iminsi makumyabiri.
Wari ugiye hehe? Bagufashe ugiye hehe?
Nari ndimo kujya i Bugande kureba abana bari bamporoje ku mwana arwaye.
Ufiteyo abana bangahe?
Eh, abana bane.
Ubusanzwe se ntabwo wari uzi ko imipaka ifunze?
Nyine bari bambeshye ngo hari umupaka ngo ufunguye ngo ahantu hitwa Buzira. Ngenda rero ariho ngiye kunyura bamfatira mu nzira ndi kuri moto nawe ntaragera no kuri uwo mupaka.
Bagufunguye utanze iki?
Utanze 500,000.
Ngo ayo mafaranga yiswe ngo iki?
Yahazabu.
Bakubwiye se ko ariko bisanzwe bigenda no ku bandi bafashwe muri ubwo buryo?
Bambwiye ko ariko ngo bimeze hari n'undi ngo bayaciye nayo ngo wari urimo wambo.
Ariko uretse wenda ayo mande nta kindi bagukoreye?
Oya, bari banjyanye nyine mu rukiko njye kuburana. Bari bashyikirije ubucamanza.
Mu nkiko se waraburanye cyangwa wayatanze utaragera mu nkiko?
Banari naburanye, banari ntarajya kuburana sinabyibuka. Kuko nayaciwe n'umushinjacyaha we wambwiye ngo nintange amande asondera ngo nintayatanga ngo ndafungwa amezi atandatu.
Ubwo se abana Uganda barabizi ko ibyo bibazo byabayeho?
Barabizi.
Mwarabahamagaye murababwira? Ndumva bitoroshye. Ubwo bazajya bataha gute muzongera kubona na mute abo bari Uganda?
Madame Ngiro Nsanga niwe udusoreje ikiganiro cya none. We na bagenzi be bose bagize umusanzu muri dusangire ijambo turabashimiye, ndetse namwe mwayikurikiye. Mu biganiro byacu bikurikira nibidushobokera tuzumva bamwe bari bafite ibikorwa byabo byahagaze kubera iki cyuka kibi hagati y'u Rwanda na Uganda. Mwari kumwe na Echo Bagirubusa naho ubutaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangire ijambo. Namwe abatwumvise nongeye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.
dusangire ijambo
dusangire ijambo
dusangire ijambo.